Derevo tamani nikuone, jamani nikuone, tukaenda kwa mzazi umone, yani baby umone, ukasema maneno mwenyewe, ati I love you darling, ikivini majini twelehe, ama mchezo kitandani, unanipenda sana, ivo nivo livo nindanganya, penda sana. Ivo nivo livo nindanganya Nena sikutaki tena mama Nena sikutaki tena mama Tukachoma na nyama uterini Yote uriona Nikamwaga na fedha kaboni Yote uriona, nikambari na pizza tupike nyumbani Yote uriona, ukaona nivema hadharani Unichome moyoni Unanipenda sana Ivo nivo livo nindanganya Unanipenda sana Ivo nivo livo nindanganya Nena sikutaki tena, mama Nena sikutaki tena Mama, nina sikutaki tena, mama, nina sikutaki tena, mama. Ivo livo nindanganya Penda sana Ivo nivo livo nindanganya Nena sikutaki tena mama Nena sikutaki tena mama Nena sikutaki tena mama Nena sikutaki tena mama
Unanipenda sana Ivo nivo livo nindanganya Penda sana Ivo nivo livo nindanganya